olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. Wailoa tele ila atou wia ili lalolangi atoa o Super Pest o Fire Ants wa whaingoi nai wa aveo ni whaamatau i tangata whaatoanga manata mau ahinga. O le temi nei wa iei ripoti wa sosoro ane iei tu ai ngā loi po Ants i reitu i sauti sa sae o Queenslandi. O Penspan o se whaifatoanga tolo i leei tu o le tunu ma o ia fōi o le whaatonu i le Rocky Point Sugarcane Board. Wow, those are now feeling I pain my two anger, manufacture life. Why? Happy on the Taua.
It's added to the workload because we do have to bait our headlands, and obviously, it was, especially in the early days, there was a lot of reporting, there was a lot of looking for the fire ants to see if we could somehow contain them. But because we've dealt with them for so long, they're just part of the scenery now. Once upon a time, you used to be a bit excited when you find a nest and you could bait it and you could get rid of it. But now found that many of them and they just keep on coming. That it's just part of a natural course and you just build it into your normal daily routine now.
O se vaenga le totoina o tolo o le whaamalu lea o le ele le rake ma whaamau popo le palapala mo le whaatawina e tutonu le community. Mai le tūlanga o Ben, o ia o se tangata sa palaia ia vaenga i le atunu. Wa ia whaamatala le teimi sa mawhaia i le auto tō tolo o na whaatino le tūlanga i so se teimi lama e tala whaengai. E taru nei o nao o atu i tū ai ngā lo i ia i lo lātou whaetū, wa ia i sa ua whaia ina ia whaamautinoa e le whaatetele atu i isi vaenga. Wa mafua i fōina i i o na whaamalo sia Ben e tō whetū na i vaenga e whaia i le ngā nuenga.
It just meant that your operation had to be a lot more economical and a lot faster to be able to do everything. And with the size of the amount of land that I had, I just didn't think that was achievable with my current staff. So I decided to give that away and let someone else do that. And I'm mainly focused on growing the cane now.
Ai o le hale popole nga tele I nei inseti a o fea fo I e o mai ai. O Dr. Ben Hoffman, o ia o le saintisi suesue I le CSIRO, ai whapitolo na tomai I tuai ngā loie pe na taua.
Fire ants are a bunch of species in the genus Solenopsis that are native to the Americas, mostly in South America, and they have very powerful stings that anyone who comes across them would know about. And a few of these species have become established outside of their native ranges, and particularly into the southern United States, and now for at least one of or two of these species elsewhere in the world.
E au fia I tu ai ngā loia, loia whaingoa o fire ants, ma le red imported fire ants, lefe mai Hoffman, e au pito sidi atu ona matautia. O I tu ai ngā loia, o loo mawai le tu I sauti sa sae o Queenslandi. O whaamanino e Dr. Hoffman e le māsani ai, a ua waaia e fōringa o loi nei, nā ngā ima māo mai lawa I Australia mai Amerika I saute, ma e whaate ia I le mawhai ona whaatino le atūnanga. O loi e mawhai ona malanga mai ino fuanga māo, mai lungo waa whai lā, ia pē sao fia mai fō I waalele, pe ala lafi le waenga I e yuta.
Ants are incredibly good at being hitchhikers, which is why we now have so many exotic ant species in places all around the world. And there's nothing really deliberate in all of this. They just end up in goods that we transport. And there was a couple incursions in particular in Queensland where the ants were associated with equipment that had been manufactured in the likes of Texas for a refinery construction, and they were in that somehow.
Wafai a sile fia fia o tangata I deitu I saute I sasae o Queenslandi, I le mata upule nei, wafai sile wana tūlai mai. O se ripoti sa atu ina I whai ngā māloa stete ma teritori I le rua tausanga taruai, lea fatu a wha lawi doa aloa ia I le vai asu taruai. Fai mai e se so o upo le matanga luenga o whaato anga Queenslandi e le o se whae unga fai to atasi e le whainga maloa Queenslandi ua fuai lea tulanga a e samana o mia le manienga mai se tete uma ma teritori a e mai se le whainga maloa le Commonwealth. o lo maua le ripoti nei e ui o le tau mawhainga o pito te lele ua whaia i le avesea o nei tuainga eniseti ma ua iei fo i ripoti ua whaititia inisi o vaenga a o le a le mawhai le fuafuanga se furu tausanga po le 10-year plan o na whaamuta pe whaatontonu foi le whaatupula ia o loi a mai se lava le tuainga le alanu mumu. Ngā matua ilangona ai e ila tōlo ngā lulua i whātoanga e peo ben, le whātmatau o iei tu ai ngā tūlanga.
We've been very strong with them in the fact that we needed action because if it does close down our mulch industry, which it does have the possibility of doing so, our sugarcane industry probably will not survive in this area and it would have to close up. We've been very engaged with them right from the start, but the attitude that they've had even from the very beginning never impressed us. We never ever really got the responses that we would have liked.
O leiloi longa le masino o kuso lua whilua tasi, na whaido ai o le tau mawhai e tau fiofi ma whaton tonu pe tau fia fo ili sosolo o le whaatupula ia o ialoi, ai le iho o maile olimpeka le lua afe torus fururua i Brisbane, o le a whaato a o na mawhai o na tau nuu, pe a whai e whai ni suinga te tele i vaenga uma, e au fiai ma le whaamatu uatu o leo o le torus alau miliona mai le Commonwealth, se tete ma territory ato ai ma le lua se laudima sepulu miliona mai le whainga malo Australia mai si agents e fō i aile nei tūranga. Sa unore minister o whātoanga Queenslandio Mark Ferner i se pepo whaamtaranga mai le whainga malo Queenslandi sa lātou whaamatu wai le ono sutasi miliona i te tono reisi whātausanga a ngai i le national program pe ono whaanaunua mai le tala whātau le tupe. Mo ye whaerua ua whaanga nāne le mwhainga mālo le isi tolu su fitu miliona mai le rua whelua tasi le rua whelua sfuru ono mo se au po se task force whaapitoa la lātou au onanga i le whaetitia o lau whaio loi no fuanga o lo opuna whanawai. O le national program sa amatadia na ua maua mo le rua itaimi fire and seer i le whaetū leo Queenslandi le rua whemaratasi. Fai mai le ripote le teimi nei pe ama le 23 kilomita o loo vaai le vaenga ua o anene iai fire ants ma le tuā oi o Queenslandi ma New South Wales. Mori Mau Ben, o le whaamatau e le ngata i le au fai whaato a ngā tolo.
If you get into the big food growing sectors where the food is not processed like sugarcane is, you're going to run into lots of troubles because they're all out in the Lockyer in the food bowl of southeast Queensland. They're out there everywhere. They're all up on the range, I believe, now in Toowoomba or north of Toowoomba. So they get over the other side there into the big grain district. They could have a lot of problems on their hands.
E le ngata lai le whaamatau o nei loi le siosio mānga e whapefo i le tūranga le tamau ainga, ae mawhaifo iona avea ma whaamatau i tangata soifua. E ui ele i whailua ina lava pēli po tiei Australia se tūranga wā awhi eise soifua o se tasi o no uiei tuai ngā loi, ha ua whaamawina ele Invasive Species Council e valu sa fururima le leitangata ua maririu le malo telo Amerika ona ole anaphylactic shock po ole tali atu ole tangata allergic pe a ua se inseti. For my Dr. Hoffman, o se papolenga lea mō Australia, pe a whai e wha awau pe a re wha te leina o iei tu ei ngā in seti.
We do know from the science from around the world that 3% of the population anywhere will have a very high reaction to fire ants, which typically means anaphylactic shock and hospitalisation. And it's those people that are at risk of death. There's really nothing nice to say about the interaction between people and fire ants. Essentially, they're called fire ants for good reason because it burns like fire. You really want to avoid them.
O Dr. Hoffman o se sui o se kulupu fawfautua i le National Eradication Program wa ia ta ue taritonu o le porkalame o lo tūranga le lei peitai i se ripoti talua i nei wa ta ua i a whai e faa i ui u le porkalame le nei o le aso solo a loi nei i Australia tai peilava o le tūranga o lo iei Amerika le ua le mawhai na tau fiofia le whaatupte leina. Fai mai Hoffman o lo iei le wha mwe mwe whainga wha te konolosi fōu e pe o drones ma le wha o ngā ino le DNA e ta pe ai.
We certainly know that fire ant can be eradicated. There's plenty of precedents, so technically feasible. If anything, it probably comes down more to resources. This is probably the largest potential eradication of an ant in the world. And so we're really pushing the limits here of what can be achieved with the resources that are available. Even if it took another 5 to 10 years of holding this ant in place until better technologies were available to deal with it in a much quicker fashion. Well, that in itself would be a great win for science and for Australia and biosecurity in general.
O fa'asuta ia rimatanga ruenga o fa'atoanga fai ngā faiwa mawau matua mō sa rātou fa'amatalanga ire nei mata upu. A le lipoti sa tu fa'atsia Catriona Stewart, SBS News, ia mawha'aliwina mō lou sila fia ile nei fo'i mata upu. Like, share, mawha'aali sau fina ngalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.